Ben.
Ben.
Isikhenxezi.
7.
Kwak.
Became.
Ngalesi sikhathi.
During.
Ngalesi sikhathi esingu 7.
7 o'clock.
Phezulu.
Up.
Phezulu.
Surface.
Phezulu.
The top.
Phezulu.
Surfaces.
Phezulu.
Above.
Uvuka.
Wake up.
Ubaba.
Father.
Udla.
Eat.
Umphako.
Breakfast.
Isikole.
School.
Ku.
On.
Ku.
In a.
Ku.
In the.
Ku.
Versus.
Ku.
It's.
Gemuva.
After.
Gemuva.
Behind.
U.
He.
Ukudla kwasemorning.
Breakfast.
Uya.
Goes.
Amanan.
Values.
Amanan.
Numbers.
Gogwaz.
About.
Ufunda.
Learns.
Ufunda.
Studying.
E.
From.
Ipot.
Math.
Ikilas.
Class.
Izinombolo.
Numbers.
Le.
The.
Ubona.
Sees.
Ubunjin.
Math.
Uye.
He.
Isikhathi.
Moment.
Isikhathi.
A moment.
Isikhathi.
A time.
Isikhathi.
Period.
Isikhathi.
The moment.
Isikhathi.
The occasion.
Isikhathi.
Time.
Isikhathi.
Era.
Lesi sikhathi.
This moment.
Ga.
Go.
Umngane.
Friend.
Umngane.
A friend.
Umngane.
Companion.
Utshela.
Tells.
Wakhe.
Her.
Iwash.
Watch.
Iwash.
Clock.
Iwash.
A watch.
Kwakhe.
On.
Ubonisa.
Shows.
Iwash yakhe.
His watch.
Iwash yakhe.
His watch.
Iwash yakhe.
His.
Blue.
Blue, color.
Blue.
Blue.
Uguba.
Be.
Uguba.
Becoming.
Uguba.
To become.
Isikhathi.
Moment.
Isikhathi.
Time.
Le.
The.
Ngemva.
Through.
Thathu.
Three.
Uyini.
Is.
Kakhulu.
Very.
Futhi.
And.
Futhi.
Additionally.
Futhi.
Again.
Futhi.
Further.
Futhi.
Two.
Lakers.
Lakers.
Le.
The.
Okhangayo.
Exciting.
Phakathi.
Among.
Phakathi.
Amidst.
Phakathi.
Between.
Phakathi.
Amid.
Phakathi.
Toward.
Phakathi.
Proactive.
Phakathi.
Apart.
Timberwolves.
Timberwolves.
Umchao.
Barrier.
Umchao.
A sport.
Umchao.
The game.
Umdlalo.
The match.
Wawuphezulu.
Was.
Amaqembu.
Teams.
Amaqembu.
Groups.
Amaqembu.
Squads.
Badlale.
Played.
Kanzima.
Hard.
Kusukela.
From.
Kusukela.
Since.
Le.
The.
Qala.
His.
Qala.
Start.
Zonke.
Both.
Athathe.
Took.
Ikota.
Quarter.
Ilakas.
Lakers.
Kwikota.
In.
Okuqala.
First.
Te.
The.
Umholi.
A leader.
Umholi.
Leader.
Amaphuzu.
Breaks.
Amaphuzu.
Points.
Babethi.
They.
Banqameyi.
Scored.
Iziphukuphuku.
Breaks.
Ngezithuthuthu.
With.
Okuningi.
A lot.
Okuningi.
Additional.
Ushesha.
Quick.
Emva.
Behind.
Emva.
Back.
Ebhaki.
At the park.
Ebhaki.
Around the park.
A park.
In the park.
United States.
The United States.
United States.
United States.
ETM Timberwolves.
Timberwolves.
Kufanele.
Have to.
Kufanele.
Has to.
Lalwa.
Fought.
Gogushesha.
Quickly.
Gogushesha.
Rapidly.
Gogushesha.
Swiftly.
Gogushesha.
Immediately.
Gogushesha.
Suddenly.
Oh.
He.
Usuku olunye.
A day.
Bakete.
They.
Buhle.
Great.
Emidlalo.
Plays.
Okuthile.
A.
Pumelela.
Flourish.
Pumelela.
Succeed.
Uguze.
To.
Wenza.
Make.
Wenza.
Makes.
Wenza.
Does.
Kakhulu.
Very.
Kakhulu.
Completely.
Kakhulu.
Considerable.
Kakhulu.
Considerably.
Kakhulu.
Notable.
Ku.
On.
Ku.
In a.
Ku.
In the.
Ku.
Versus.
Ku.
It's.
Phakathi nesikhathi.
Half time.
Siseduze.
Close.
Abalandeli.
Fans.
Abo.
There.
Amateam.
Teams.
Bashiye.
Left.
Geskat.
When.
Geskat.
Timely.
Goba.
Four.
Ugupumula.
Reliever.
Ugupumula.
Sleep.
Ugupumula.
To sleep.
Egukalen.
In.
Egukalen.
At first.
Figa.
Arrived.
Figa.
Arrive.
Half.
Half.
Ibamba.
Plays.
Isibili.
The second half.
Less.
The.
Phezulu.
Up.
Phezulu.
Surface.
Phezulu.
The top.
Phezulu.
Surfaces.
Phezulu.
Above.
Isibili.
Second.
I.
The.
Isiphelo.
End.
Kwakungumqondo.
Was.
Omunye.
A.
Omunye.
The other.
Uqinile.
Intense.
Uqinile.
Robust.
Amathimba.
Teams.
Babesidile.
Were.
Bobabanye.
Both.
Bobabanye amathimba.
Both teams.
Ekwen.
In.
Ezinsukwini zokugcina.
In the final moments.
Izikhathi.
Moments.
Izikhathi.
The moments.
Izikhathi.
Times.
Izikhathi.
Sessions.
Okokugcina.
Final.
Zihlanganiswe.
Tied.
E.
From.
Eyodwa.
A.
Ibasket.
Basketball.
Imizuzu.
Hours.
Imizuzu.
Minutes.
Kwazile.
Scored.
Okugcina.
Final.
Okugcina.
Last.
Biyozile.
Cheered.
Ithimba.
Team.
Ithimba.
The team.
Njengoba.
As.
Njengoba.
Like.
Njengoba.
As part of expression.
Umdlalo.
Play.
Umdlalo.
The play.
Uphelile.
Ended.
Ilekas.
Lakers.
Iwini.
One.
Kuumjikelezo ozayo.
To the next round.
N.
And.
Ozayo.
Upcoming.
Umjikelezo.
Stream.
Umjikelezo ozayo.
The next round.
Umphakathi.
Community.
Umphakathi.
A boy.
Umphakathi.
The society.
Umphakathi.
Societies.
Umphakathi.
A community.
Unyukela.
Moved.
Entsha.
New.
Imininingwane.
Details.
Lephe.
The.
Ngokuhlangene.
About.
Uhlelo lwePumkisan Saman Niti.
The PM Kisan Saman Niti Scheme.
Uhulumen.
Government.
Umemeze.
Announced.
Abalim.
Farmers.
Kusiza.
helps.
Le.
The.
Luhlelo.
Scheme.
Ngokuhamba.
Throughout.
Ngokuhamba.
Widely.
Ukunikeza.
Offering.
Ukunikeza.
Providing.
Ukwesekwa kwezimali.
Financial support.
Bangakwazi.
Can.
Imali.
Money.
Izikhwama zabo zebhange.
Their bank accounts.
Kuyo.
To.
No.
Directly.
Thola.
Find.
Thola.
Receive.
Thola.
Discover.
Thola.
Catches.
Abaningi.
Many.
Baphumelele.
Scored.
Kusukela.
From.
Kusukela.
Since.
Lemiphakathi.
This initiative.
Lokhu.
This.
Lokhu.
That.
Ukwazisa.
For.
Ukwazisa.
Worth.
Ukwazisa.
Observance.
Ukwazisa.
Gratitude.
Yaqala.
Started.
Ezehlukahlukene.
Various.
Ezidingweni zolimo.
Agricultural needs.
Imali.
Funds.
Kukhona.
It.
Kukhona.
There are.
Nge.
For.
Setshenziswa.
Used.
Abalimi.
Farmers.
Futhi.
And.
Futhi.
Additionally.
Futhi.
Again.
Futhi.
Further.
Futhi.
To.
Imbewu.
Seeds.
Izinsiza.
Supplies.
Izinsiza.
The devices.
Izinsiza.
Resources.
Izivuno.
Fertilizers.
Lemali.
This money.
Ngefuthi.
With.
Tenga.
Buy.
Tenga.
Purchase.
Emindenini yasezindaweni ezilandelayo.
Rural families.
Ke.
Of.
Ke.
Of the.
Kubalulekile.
Pivotal.
Kubalulekile.
Important.
Kubalulekile.
Is essential.
Kubalulekile.
Necessitated.
Ngaphakathi.
Within.
Ngaphakathi.
Through.
Uhlelo.
Smiles.
Uhlelo.
Shaped.
Uhlelo.
Plan.
Uhlelo.
Regimen.
Uhlelo.
The scheme.
Ugu.
To.
Umthelela.
Impact.
Umthelela.
An impact.
Umthelela.
The impact.
Umthelela.
Influence.
Abantu babo.
There.
Equality.
Quality.
Impilo.
Life.
Impilo.
A life.
Kusiza.
It.
Ngokunciphisa ingcindezi.
By reducing stress.
Thuthukisa.
Improve.
Bonke abalimi.
All farmers.
Lensizakalo.
This support.
Lo.
This.
Ngokwe.
Mere.
Ngokwe.
According.
Kuba.
Guide.
Uhlanganyela.
Shares.
Abafama.
Farmers.
Lokhu.
It.
Ngokwesizathu.
Due to.
Thuthukisa.
Evolve.
Thuthukisa.
Enhance.
Thuthukisa.
Enrich.
Thuthukisa.
Optimize.
Thuthukisa.
Develop.
Thuthukisa.
That blends.
Thuthukisa.
Improving.
Ukuthi.
Each.
Ukwenza okuhle.
A good step.
Bangaphakathi.
Are.
Ikusasa.
Future.
Mayelan.
About.
Mayelan.
Regarding.
Mayelan.
Concerning.
Ngethuba.
Hopeful.
Ukulima.
Planting.
Ethonya.
Influencing.
Ku.
On.
Ku.
In a.
Ku.
In the.
Ku.
Versus.
Ku.
It's.
Ogu.
That.
Uhlelo oluyinkimbinkimbi.
A complex system.
Umnotho.
The economy.
Wonke umuntu.
Everyone.
Izisekelo zezezimali.
The basics of finance.
Kubalulekile.
Pivotal.
Kubalulekile.
Important.
Kubalulekile.
Is essential.
Kubalulekile.
Necessitated.
Ukuqonda.
Understanding.
Ukwenza izinqumo ezinemininingwane.
For making informed decisions.
Uyahluleka.
Is.
Abantu.
People.
Abantu.
Citizens.
Abantu.
Humankind.
Abantu.
The people.
Abantu.
Folk.
Yozisa lezezimali.
Financial literacy.
Lusiza.
Helps.
Konda.
Understand.
Ukuphathwa kwemali.
Money management.
Ekugcineni isikhathi eside.
In the long run.
Hohle.
Lead.
Ukuphepha kwezezimali.
To financial security.
Ukutshalwa okucacile.
Investing wisely.
Ungakwazi.
Can.
Ungakwazi.
Can you?
Imakethe yezimakethe.
The stock market.
Ithintwa.
Is influenced.
Izinga leziwelo.
Interest rates.
Ngokwezici ezahlukene.
By various factors.
Njengoba.
As.
Njengoba.
Like.
Njengoba.
As part of expression.
Nokuphathwa kwezomnotho.
And economic policies.
Amakhono abalulekile.
A vital skill.
Kuwona umuntu.
For anyone.
Ukuphikelela ekutholeni ukuzimela kwezezimali.
Striving for financial independence.
Ukuthi.
Each.
Umbhajethi.
Budgeting.
Kuhlangana.
Can accumulate.
Ngemuva kwesikhathi.
After some time.
Ukonga.
Saving.
Uma umuntu edlulisile.
If one is disciplined.
Ukuhlela kwezimali okusebenzayo.
For effective financial planning.
Ukuqonda izintela.
Understanding taxes.
Yikho.
Is.
Esikhathini esizayo.
In the future.
Imivuzo ephezulu.
High returns.
Kuhlinzeka.
Contributes.
Ukutshalwa kwezemali ngemfundo.
Investing in education.
Vamile.
Often.
Amanzi.
Water.
Kala koloritz.
Kala goloritse.
Ikuku eliyimfihlo.
Hidden gem.
Ihamba.
Nestled.
Itafa.
Cliffs.
Oluhlaza.
Azure.
Phakamisela.
Towering.
Phakathi.
Amidst.
Phakathi.
Among.
Sardinia.
Sardinia.
Ugwini.
Coast.
Eyaziwayo.
Famous.
Ibish.
Beach.
Ilanga le Mediterranean.
The Mediterranean sun.
Kakhulu.
Very.
Kakhulu.
Completely.
Kakhulu.
Considerable.
Kakhulu.
Considerably.
Kakhulu.
Notable.
Le.
The.
Ngokuhlanganyela.
With.
Okuyiweyo.
That.
Pants.
Off.
Pants.
Down.
Pants.
Low.
Ukhanye.
Sunny.
Umhlaba.
Universe.
Umhlaba.
Global.
Umhlaba.
Land.
Umhlaba.
The land.
Umhlaba.
The world.
Umhlaba.
World.
Umhlaba.
The globe.
Umhlaba.
Globe.
Umhlaba.
The world.
Uyahlelwa.
Is.
Wayo.
Her.
Acwebile.
Crystal clear.
Amanzi.
Water.
Amanzi.
Waters.
Amanzi.
The water.
Amanzi acwebile.
The crystal clear waters.
Futhi.
And.
Futhi.
Additionally.
Futhi.
Again.
Futhi.
Further.
Futhi.
Two.
Iziqubulo.
Views.
Iziqubulo ezinhle.
The breathtaking views.
Izivakash.
Visitors.
Mayelan.
About.
Mayelan.
Regarding.
Mayelan.
Concerning.
Ngokuvamile.
Often.
Ngokuvamile.
Mostly.
Thokozisa.
Enjoy.
Thokozisayo.
Thrilling.
Yaso.
It's.
Indlela enobhadala.
The rugged path.
Isipiliyoni.
Experience.
Jabulisa.
Excited.
Jabulisa.
Entertain.
Jabulisa.
Cheer.
Kuma.
To.
Okwin.
Beach.
Okutile.
A.
Uhambo.
Journey.
Uhambo.
Trip.
Uhambo.
Travel.
Uhambo.
Trekking.
Unigeza.
Offers.
Eyotwa.
A.
Imibala einhle.
The vibrant colors.
Isibhakabhaka.
The sky.
Ke.
Of.
Ke.
Of the.
Ku.
On.
Ku.
In a.
Ku.
In the.
Ku.
Versus.
Ku.
It's.
Ukubuka.
An.
Ukuzindla.
Meditative.
Ulwandle.
Sea.
Ulwandle.
The sea.
Ama orangs.
Oranges.
Ama purples.
Purples.
I canvas.
The canvas.
Ilang.
Sunshine.
Ilang.
The sun.
Lishon.
Sets.
Jengoba.
As.
Noko.
And.
Noko.
Though.
Omunye.
A.
Omunye.
The other.
Shintsha.
Exchange.
Abadwebi.
Artists.
Bahlangana.
Gather.
Ethakazayo.
Captivating.
Fun.
Alike.
Fun.
Similar.
Izibukeli.
Onlookers.
Bona.
Sight.
Twebula.
Capture.
Ubiza.
Invites.
Umkondo.
Novel.
Umkondo.
The essence.
Isikhathi ngasinye.
Every.
Kwakhe.
On.
Ubuhle bendalo.
Natural splendor.
Ukuzehle.
Visit.
Ushiya.
Leave.
Yingqatha.
In awe.
Akangekho.
Not.
Akufanele kuphuthelwe.
Be missed.
Eyodwa iphanda.
A paradise.
Eyodwa iphanda okufanele ingaphuthelwa.
A paradise that should not be missed.
Itala goloritz.
Kala goloritze.
Iphanda.
Paradise.
Kufanele.
Have to.
Kufanele.
Has to.
Kufanele ingaphuthelwa.
Should not be missed.
Lephanda.
The paradise.
Lokhu akufanele kuphuthelwe.
It should not be missed.
Ngempela.
Keenly.
Ngempela.
About the.
Ngempela.
Quite.
Ngempela.
Truly.
Ngempela.
Indeed.
Ngu.
Is.
Okuyinto.
That.
Okuyinto okufanele ingaphuthelwa.
That should not be missed.
Abahlaziyi.
Analysts.
Abalandeli.
Fans.
Abalandeli.
The fans.
Endaweni.
In.
Futhi.
And.
Futhi.
Additionally.
Futhi.
Again.
Futhi.
Further.
Futhi.
To.
Kwe.
Of.
Le.
The.
Jengoba.
As.
Jengoba.
Like.
Jengoba.
As part of expression.
Obuchwepheshe.
Professional.
Phakathi.
Among.
Phakathi.
Amidst.
Phakathi.
Between.
Phakathi.
Amid.
Phakathi.
Toward.
Phakathi.
Proactive.
Phakathi.
Apart.
Rolly Romero.
Rolly Romero.
Ryan Garcia.
Ryan Garcia.
Uheha.
Has captivated.
Uhelelwe.
Has captivated.
Ukubogisa.
Boxing.
Umbuso.
Realm.
Umchao.
Barrier.
Umchao.
A sport.
Umchao.
The game.
Umdlalo.
The match.
Strategy.
Strategy.
Izindlela.
Avenues.
Izindlela.
Habits.
Izindlela.
Methodologies.
Izindlela.
The methodologies.
Izindlela.
Pathways.
Izindlela.
Practices.
Izindlela.
Methods.
Izingxoxo.
Debates.
Izingxoxo.
Dialogues.
Kuphakamise.
Has amplified.
Le.
The.
Mayelana.
About.
Mayelana.
Regarding.
Mayelana.
Concerning.
Skhaleni.
Around.
Ukubambisana.
Collaboration.
Ukubambisana.
A cooperation.
Ukubambisana.
Cooperation.
Umfana.
Guy.
Umfeng.
Buzz.
Ukakesho.
Training.
Ukakesho.
To train.
Wake.
His.
Aziwa.
Aware.
A.
A.
Isimpendulo.
Counter strategy.
Isifiniso.
Speed.
Izicishamlilo.
Punches.
Lokhu.
This.
Lokhu.
That.
Ngokuhambisana.
About.
UGarcia.
Garcia.
Ukugcizelela.
Emphasizes.
Ukwembuli.
Precision.
Usheshayo njengombane.
Lightning fast.
Uzosebenzisa.
Will employ.
Abazithande.
Brute.
Amandla.
Efficiency.
Amandla.
Strengths.
Amandla.
Power.
Amandla.
Strength.
Amandla.
Mock.
Amandla.
Forces.
Ekwenzeni.
In.
Indlela.
Path.
Indlela.
The way.
Indlela.
Way.
Indlela.
Route.
Indlela.
Away.
Ku.
On.
Ku.
In a.
Ku.
In the.
Ku.
Versus.
Ku.
It's.
Ngokukhulu.
Greatly.
Ohambana.
Coupled with.
Oyedwa.
A.
Uhlanga.
Summer.
Uhlanga.
Diversity.
Ukucacile.
Stark.
Ukuwumisa.
Contrast.
URomero.
Romero.
Uthembela.
Relies.
Yakhe.
His.
Abahlaziyi.
Critics.
Eyodwa.
A.
Ikakhulukazi.
Especially.
Ikakhulukazi.
Particularly.
Imizuzwana.
Rounds.
Imizuzwana.
Seconds.
Ke.
Of.
Ke.
Of the.
Kuqala.
Early.
Ogushisa.
Fierce.
Petisisa.
Predict.
Ugulwa.
Fighting.
Ugulwa.
To fight.
Ugushaya.
Blows.
Ugushinja.
Change.
Ugushinja.
A shift.
Ugushinja.
Shifting.
Ugushinja.
Turnovers.
Ababambikaza.
Competitors.
Abo.
There.
Bakhombisa.
Expressed.
Bobabili.
Both.
Emangalisayo.
Wonderful.
Imikhakha.
Sectors.
Imikhakha.
Careers.
Indima.
Role.
Indima.
A role.
Izodlala.
Will play.
Kuyo yonke.
Throughout.
Okuhamba.
That.
Okumqoka.
Pivotal.
Okunye.
A.
Ukuhlangana.
To meet.
Ukuhlangana.
Cohesion.
Ukuhlangana.
Conspiracy.
Ukuhlangana.
The convergence.
Ukukhathalela.
Resilience.
Emva.
Behind.
Emva.
Back.
Hlangana.
Converge.
Hlangana ngemuva kuka nomsholozi abakuthandayo.
Rally behind their favorite fighter.
Isifundo.
Subject.
Isifundo sokujabula.
A symphony of excitement.
Isiyalo.
Bell.
Jabulisa.
Excited.
Jabulisa.
Entertain.
Jabulisa.
Cheer.
Kanye.
A.
Lindan.
Expect.
Njengoba.
As.
Ukugcina.
Final.
Ukugcina.
Last.
Shaya.
Rings.
Tandwa.
Loved.
Umfana.
Fighter.
Abashokobezi.
Athletes.
Imvelaphi.
Indeed.
Isigameko.
Incident.
Ithembisa.
Promises.
Ngokuthi.
For.
Okanye.
A.
Ukuba.
B.
Ukuba.
Becoming.
Ukuba.
To become.
Ukuphikisana.
Doubts.
Ukuphikisana.
Clash.
Ukuphikisana.
Opposition.
Ukuzinikela.
Dedication.
Ukwenza.
Do.
Ukwenza.
Making.
Ukwenza.
Performing.
Ukwenza.
To do.
Ukwenza.
To plus do.
Ukwenza.
To make.
Ukwenza.
Instigate.
Ukwenza.
To perform.
Ukwenza.
Doing.
Uthando.
Passion.
Uthando.
Affection.
Uthando.
To love.
Yombi.
Both.